Yeah. Ramjis on Mombasani, Dine World Records, featuring Chocolaters, Dine World Records.
Chana, toka tulipokutana, mimi na wewe wangu kimwana, mengi tulahidiana, kwamba tutanipenda hatutachana, ila naona mambo yamebadilika, simu kipigo taki kushika, mama baby ushanichoka, niambie mapema usitokani teka, naona mambo yamebadilika, simu kipigo taki kushika, mama baby ushanichoka, niambie mapema usitokani teka, hivi kwa nini baby
Kona Musa guys, tuko pamoja.